Biragaragara ariko imyaka iranjyanye uhora ushaka ko nkujya inyuma nko muri filime sinishoboreye
make it simple urananiwe ntacyo ubyuka ntugushitura darunyima umunyenga uzusesera mu masuka ave winyegereza izi ntoki zawe kuko nizo zinjira muri danje nizere kutameze nk'inshuti zawe dore none harago ni karabaye
ubwo nsinziriye ndakumva nubwo nsinziriye ndakumva iyo nsinziriye mba nkumva iyo nsinziriye mba nkumva ejo numa ndakurya k'inyuma gatuna mwene
wabona nawe bakurya k'inyuma nk'abanyagara ngo ujye inyuma uwanga amazimwa bandwa habana sindimo kugura buriza afite ubwoba bwo gusubira mu cyaro nubwo muramumarira ndababaye nunabizi kwa je na nuko wanjye
One 55 a.m.